kanikowa emunye nyoro sitezaka nayo mukono gwonne nagoli tegugoka lebe bakujereka lebe bakuvuma lave byo sibimanyi abubobugaga obobwavu omutima gwe gusalabo
amazima newe kiri bakikigukwano
Katino, oh, oh, oh. Nalina.